Exclusive to Zaybauer.com. Samba kumene konzi
Neno ikatana kumenzo
Enough cash Mr. K
Bako kura Yuse anki utishu Kucheche neno fara corona Kukoto ntango resha corona Takono kwengera mcharo chimbe Mugutego kuba kutamcha rimbe Te zambia eka Valeranda corona Ni wauti wae Ishupire corona Corona, nimfara corona. Mama shoku baisara, nimfara corona. No muteko wa ingira, mo nimfara corona.
Vera, lekanizi chingilizi Vara chakumpuna mwana uzi chingilizi Hapa kulipena kudwela malaria Ukavila mtu nishi udwela corona Yeah, machei chionse wakoma Koma nishi tabova mwama corona Hapa manje sili mkolola Distance yourself, ndafeza kuyambukila Kumbukila kuenda na sanitizer Yeah, haze corona kila Osa yivela kusamba kumanja Stay at home, endia ukasunye na banja
Kucheche neno fara corona Kukoto ntango resha corona Takono kwengera mcharo chimbe Mugutego kuba kutamcha rimbe Te zambia eka Valeranda corona Ni wauti wae Ishupire corona Ni mfara corona Mama shoku baisara ni mfara corona Mugutego wa ingira mo ni mfara corona
Usipase mita na muzako Kulibe kuposhana na manja na muzako Olo kutine bululu wako Hapa kulipeno kola Ukataya na mwai Maybe kulipeno pola Paja atezo vutika na gasi Hapa manja tivutika na corona Elo kulipena kutandala Mwele sana tuchula Hapa kulipena kukwila kumenso Elo tivela tukupula na yamenso Nanga ya chokela kuta ya mensho
Kucheche neno fara corona Kukoto ntango resha corona Takono kwengera mcharo chimbe Mugutego kuba kutamcha rimbe Te zambia eka Valeranda corona Ni wauti wae Ishupire corona Ni mfara corona Mama shoku baisara ni mfara corona Mugutego wa ingira mo ni mfara corona Mugutego ingira mo ni mfara corona
Yeah, simu zambia mweka Wonsi vatanda wula wakateka Hapa na mabazi wakoma Noboti kulipo fara makoma Yeah, let's cream Zambia Vivanda vina ango vayamba Mwema tulefu kuchachi na corona Na waloma wakoma Mama keti wakoma Jala mu street vachita fasova Kwa people Kamba ka corona
Kucheche neno fara corona Kukoto ntango resha corona Takono kwengera mcharo chimbe Mugutego kuba kutamcha rimbe Te zambia eka Valeranda corona Ni wauti wae Ishupire corona Ni mfara corona Mama shoku baisara ni mfara corona Mugutego wa ingira mo ni mfara corona
Exclusive to Zaybauer.com.
Sarah Media Productions.